Yeah. Yeah. Sijajua mbinu gani umetumia, kama utani moyo wangu umevamia. I used to be hard, I used to be a gangster, I used to be bad, I used to be a monster. Nimekuwa soft minalia, eti nakaa nangalia za Korea. They say nobody no goddamn stop reggae. And you stop me, shot me, drop me, and caught me when he had caught in a hardcore killer. Goal umescored in a tattoo pila. Nimelewa tila lila na mapenzi shenzi. Najelezia sana kama mwizi.
Hey, mi amor, nikuite jina gani baby, honey, boo, mon amor. Mi amor, nikuite jina gani mahabuba, azizi, mon amor.
Siempre.